jamii bado inanikoja ah, ndoto zangu maisha bora waje tena nitavuruga niko sopa na reka sasa madawa na acha forever sema no.
Your missions, just smooth kama lotion.